wadada shan iyo tobnaad ama jidka shan iyo tobnaad tirada gacmaha isku garaac dareen dhawaaq ama codka tartiib u xisaabi iga dabadhe tartiib u tiri iga dabadhe 8 4 3 iyo sidii ka dambe sii wad tirada sii wad 1 2 3 sii wad dhaqso u tiri anigana ila tiri macnaha aniga ila tiri dhaqso ila tiri sida 1 2 3 si ka dhaqso badan sidii hore oo dhaqso aada u tiri 1 2 3